إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله nga bitwara bakuntandi kwa ichafayo kino echa nabi wa Allah subhanahu wa ta'ala Yusufu alayhi salatu wassalam nti Allah subhanahu wa ta'ala iruteka teka irana tulaganti ichafayo cha nabi Yusufu alayhi salatu wassalam kirimu ebyo kuyigabinji eri abo abagasibwa ebyo kuyiga ebifanaganako bwebiti njagadde tubeeko ebyo kuyiga bitonotono bituyiga mu kifo kino mukasira nabi wa Allah subhanahu wa ta'ala Yusuf uyabila mnyumba ya mukamawe asayida Zulaikha nabiranga omuchara ono yegwanyiza nabi wa Allah subhanahu wa ta'ala Yusuf alayhi salatu wassalam nga Yusuf akunganiddeko embeera mpitirivu ezali muwaliriza okubeeranga ayanukula okusaba kwa omuchara oyo ne nabiranga yati Allah subhanahu wa ta'ala nabiranga yagana okwanukula ensonga eyo tetuna gusa nsonga eno naye mukafoka no gwetuchali wokkawano nga Yusufu amaze okutegeeza omukyala tikyawuli azamanya singa ayanukula ensonga eyo ekyo nno tekikoma kubeera nti nno Yusufu yatunuulira obuli azamanya bwo kubeera nti nno agenda kubeera ali azamanyiza mukamawe yamuyisa obulungi ate adde ku famire ajiddeko ajizanyireko ngalaba ntyabu yazamanya nyecho nete kikoma woka si Yusuf kyokka kyatunulira abadan wabule atunulira nebirala ebisinga kawo omuli okubeera nti ebyo zambi dene azina ebyo zambi dene mu dini ya fe eyekitibwa eyobusiraamu nawe kyo nabi wa Allah subhanahu wa ta'ala Yusuf nabiranga yagana olwensonga eziwerako naye ensonga yali ennyangu yali asobola okuwa omukyalo ono agitegeere mu bwangu olw'ensonga tiyali mukyala musiraamu nga bwe tujja okukitegeera mu maaso biiznillahi tabaraka wa ta'ala tiyali mukyala ategeera Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe tujja okulaba ebigambo bya baulama baali ku ddiini ndala abantu ba Rayyan ibn al-Walid baali ku ddiini ndala tibaali ku ddiini ya nabi Yaqub eddiini ya nabi Yusuf alayhi salatu wassalam si gye baaliko nabwe kityongo okumugamba nti munnange Allah Allah ayinza obutabitegeera kati ye nabbi Yusufu amanyiki Allah kyatayagala nabiranga akyekeka okubeeranga akikola naawa omukyala ono ensonga eyali ennyangu y'okuyingira mu bwongo ate era nga mu ngeri y'emu ntuufu nnyo nti nno bw'aba yanukudde okusaba kwe agenda kubeeranga akoze obuli azamanya obw'amaanyi eri mukwano gwe mukamawe eyakubiriza omukyala ono abeerenga amuyisa bulungi era nagenda maaso namuyisa bulungi mu mbeera zonna nabiranga tyawangaala bulamu buyinike nga abaddu abasigadde bwe bawangaaliramu nabwe kityo nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala yagana okusaba kw'omukyalo ono nga bwetwakiwulidde n'enjagala wano tubeeko ebyokuyiga bingi ddala gye tujja mu kifo kino ekyokuyiga ekisookera ddala kwe kubeera nti emitima egy'ekitiibwa emitima egy'ebbeeyi emitima emirungi emitima emirungam emitima ejokuona mu maaso ga Allah emitima Allah subhanahu wa ta'ala jayagara iranga n'abantu abategeevu jibawa ekitiibwa emitima ejo jiza bulungi eri abo abagikolera obulungi wanonno bwentuuka wano omwarabu agamba nti baharun la sahila lahu nyanja etalina rubalama nyanja etalina rubalama nga bategeeza ki kwekyo bategeeza nti kumpi okukikusembereza kumpi ojjula kubeera nga tosanga muntu okujjako nga alina omugabo ku nsonga eno gye njagala okukoonako wano abantu bangi nga n'abamu ku basiraamu abantu bangi nga n'abamu ku bo balina obubonero bw'obulongoofu ng'abantu abo iyadhan billah balina bannaabwe ababayisa obulungi ababalongoosereza na yenga abantu abo batuka ekiseera ne babeefuulira ne babayisa bubi. Buli omu mubaddwa abatambula abawulira eddoboozi lino illa kalili obooli abo wabaayo batono nnyo obwongo budduka ne bujjukira obulamu bwe bazze bayitamu n'abantu bwe bazze balongoosereza n'engeri gye bazze babasasulamu. Kituufu waliyo abo abalina bye beenyumirizaamu waliwo ne bibawanda olulusu baabayisa bulungi ne babasasula bubi abamu ku bo batuuka ne ku ddaala erireetera omukkiriza okuzimba omutima n'atuuka n'okweraliikira naga nti subhanallah sibeera nga n'empeera eri Allah sirina kubanga bwe yali akulongoosereza yali anoonyaamu Allah kumusiima mwana wattu yali tayagala mbu naawe omuyise bulungi yali ayagala kusanyusa Allah yali ayagala mpeera naye bw'omuyise obubi atandika okujjukira ebintu bye yakkolera n'atuuka n'okwetiira nti subhanallah sibeera nga nabikolera muntu ono kunziriza bulungi lwaki bampisizza obubi bw'ati kinnumye nnyo nempuliranga kwegamba yali akola nange bampisa bulungi so nga hakiika ekituufu kiri nti ekyo tekitta mpeera omuntu okuba nti anakuwadde olw'okuyisibwa obubi omuntu gwe yayisa obulungi ebbanga lyamala nga mukumuyisa obulungi yali anoonyamu kusanyusa Allah ekyokubiri ebbanga lyamala nga mukumuyisa obulungi oba ono bwamuyisizza obubi naye tabuusa ensalo n'abeera nga empeera ze ate azeeyonoonedde amma obulumi obwo omuntu bwafuna ng'afunye okwanukulwa obubi okwo tekulina buzibu bwonna mu maaso g'oweekitiibwa Allah subhanahu wataala era tekigaana bw'obeera nga kijjidde mu mbeera w'osobola okumujjukiza n'omugamba nti gundi sakkola bwe nti tewanzijira mu mbeera ng'oli mu mbeera bwe nti ne nkukolera bwe nti tewakola bw'oti ne nkola bwe nti wahaakada ekyo mu ngeri y'emu bw'obanga kijjidde mu mbeera nga kyetaagisa wadde ng'okukireka kyekisinga ne bwe kijjira mu mbeera nga kyetaagisizza okukimujjukiza ng'oba oliawo kiina kiyinza okumuzza obwongo obanga mulina gye mutuuse ne mutuuka ne bantu okubalamula ne kyetaagisa n'okakibwa okubaako ky'oyogera ku ebyo wakolera omuntu oyo ekintu ekyo tekirina mutawaana ekintu ekyo tekirina mutawaana muganda wange weerabidde obulamu bwe twayitamu weerabidde embeera eyali bweti ne bweti lwaki onkola bw'oti lwaki ompisa mu mpisa efaananako bweti abamu tebakoma kubeera tebasasudde bubi wabula bayita nawo mwana wattu ne bafunira ddala obukyayi n'obulabe obw'amaanyi ku bantu abakolera obulungi ebyo nna bitendo bya myoyo eminako emyoyo emikopi emyoyo emibi egitamanyi maarufu wa illa ye Allah subhanahu wataala yagamba mu Qur'an ti hal jazaa'u lihsaani illa lihsaan abantu empeera y'okulongoosa tekuba kulongoosa empeera y'okulongoosa tekuba kulongoosa subhanallah muwulire ewantu wano wakulu nnyo ne bwabeera musajja nga mukafiiri ng'alina minna ku ggwe minna eyo minna kyeki ng'alina ekintu kye yakkolera ekirungi ne bwabeera mukafiiri alina omudaali ogwakabaawo mu kifuba ayina omudaali ogwakabaawo ayina omudaali omusaalaba ogwakabaawo kugamba ng'obukatuliki bumwereseeko nnyo naye nga olina maarufu gy'omumanyiimu mathalan ekyokulabirako omusajja yakutwalanga ku ssomero bwe mwabanga mugenda ku ssomero yayimiriranga n'abatika n'abatwala nayimira n'abatika n'abatwala nayimira n'abatika n'abatwala nayimira n'abatika n'abatwala obusiraamu tebukulinaako mutawaana okumuyitako oba okubeera gy'obadde ekampala n'omulowoozaako n'ogaa nti kangula akasawo ka sukaali kano nkatwale nkasuule wajjooni obusiraamu tebukirinaako mutawaana wallahi bw'okikola ihtisaaban ng'okyagalamu empeera mu maaso ga Allah ebira ibaada era oba ogoberedde nabbi sallallahu alaihi wasallam era tekijjawo n'akamu naako eddagala bukyayi bw'olina ku muntu oyo olw'obukafiiri bwe okujjukira obulungi bwe yakkolera tekijjawo bukyayi bw'olina ku bukafiiri bwe era tekikufuula mukendeevu wa imaani bal kikufuula kikwongera okubeera nannyini imaani kikwongera okubeera nannyini iman. Okubeera nti nno omwana w'omusajja oyo John omusanze mu mbeera nga mbi n'ogamba nti omusajja ono John yankolera bw'ati, yatuyisa bw'ati, nange okusasula omusajja oyo ekintu kye yankolera omwana we kamukolera ekintu bwe kiti, yajuuzo, kikkirizibwa. Tekikendeeza iman, tekirina kamugo kekireeta ku akiidayo ebba, kubanga kyo Allah kyakubanja ku nzikiriza yaabwe okimanyi. Okuba kyawa olwa akiida yaabwe y'ekikafiiri, amma albirri okulongoosa okwa Allah yakutukkiriza. Yagamba mu Qur'an ow'ekitiibwa Allah ti la yanahakumullahu ani alladhina lam yuqatilukum fiddin walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Ow'ekitiibwa Allah tabagaana si zambi tufuna empengerezi n'olowooza nti kiina egeje kikosaamu akiidayo kubaliwa, ani alladhina lam yuqatilukum fiddin, kwabo abatabalwanyisiza mu ddiini yammwe, walam yukhrijukum min diyarikum, ne batabafunira mayumba gammwe amakulu, obeera ne muliraanwa waawo nga muli baavu subhanallah, nga muli basiraamu ye nga mukafiiri, naye nga bwagira n'akungula ebijanjalo n'akuweereza, bwagira n'atema ettooke n'aweereza ewammwe, bwagira bati kyambusiraamu okujjukira maarufu y'omukyalo oyo oba omwami oyo, kyambusiraamu wallahi, tekikendeeza akiidayo abadan. Era tolowooza nti nno obeerera akalungi k'omukoledde oba okumwebaza okw'omumwa, mbunno olina obukendeevu bwonna bw'obeera ofunye mu akiidayo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'ali e Makka, bwe yali e Makka mukyalo we Khadija n'afa, ne taata we omuto ayitibwa Abu Talib n'afa, abakaafu baamanya nti bamufunye, tewakyali manaa, abadde bamukuuma abamufiirako abanene bebasinga okutya bafudde. Nabwe kityo n'atandika okunoonya manaa obukuumi okuva eri abantu abalala, n'agera Taif wa Ibuni Yalin. Taif n'amusaba, baali bakabaka b'e Taif, baali babiri nga baaluganda, n'abagamba nti bannange mumpe obukuumi. Tebaakoma mumuyisa bubi, tebaakoma mukugaana kumuwa bukuumi, wabula baalagira babuyabuya mu bantu baabwe ne batandika omumukuba alayhi salatu wassalam. Yatambula huwa Mahmum, yatuuka n'okugamba alayhi salatu wassalam nti saategeera ngeri gye nayita mu kifo ekiwanvu ennyo, agati falam afiq, saddangulu kutegeera illa biqarni bimaadha athaalib, okutuusa ng'atuuse ku kifo ekyo. Karni thaalib, bwe mbanga nkyatudde bulungi karni athaalib, awo n'atuula wahuwa Mahmum, yinanga ajjudde ajjudde ennyiike empitirivu, kyafe kino twakiraba dda mu bifo eby'enjawulo. Naye n'asooka n'asiriikirira awo malayika y'ensozi, Jibuliru yajjira ne malayika w'ensozi oba abazikirize oba nabagaa, nedda tobazikiriza obaoliawo ku migongo gyabwe kunaavaamu abasinza Allah subhanahu wataala. Era bwekityo bwe kyali, tewayita myaka mingi bonna nga bayingidde mu busiraamu. Naye kye njagaddemu nti yayimirira mu kifo ekyo n'alowooza kati Makka atuukidde waani, takyaliko protection yonna, abaagala okumutuusaako yonna badde bobu mutuusaako. Kyeyava atumya eri omusajja ayitibwa Al-Mut'im bun Adi, taata wa Jubair bun Mut'im, n'amusaba amuwa obukuumi. Yali munene nnyo mu bakungu b'e Makka, n'anaagirira nti Muhammadi mukuumye, ali wansi wa bukuumi bwange. Tewayita bbanga ddene nabbi asengusa agenze e Madiina, obusiraamu bufu y'amaanyi na biki, olutalo lwe Badri ne lubaawo. Nsanvu mubashiri kwa banene, Abu Lahabi kaya atagirako mubashiri kwa bajja, abanene abakungu b'abashiriku battibwa, subhanallah, abalala abakungu ne bawambibwa. Kakati mwaba abawambibwa mwe mwali ne sahaba ekitiibwa aitibwa Jubair bin Mut'im, taata mutabani w'omusajja oli aitibwa Al-Mut'im bin Adi. Bonna bali awo bakonkomadde, bali mikono gya nabbi sasa, abadde abanene nnyo e Makka, basiraamu be walina, baddembe okuba temaka emitwe. Naye njagaddewo statement wano nabbi gyeyagamba Jubair bin Mut'im, yamugamba ti law kaana Al-Mut'im bin Adi hay, kitaawo Mut'im bin Adi oli bwe nasaba nkuumi nampa obukumi nga mushiriku teyegira mu busiraamu kubanga yali afa mu kiseera bwe lutalo Badri lwabeera, yali amaze okufa. Naye mugat singa abadde mulamu fakallamani fi haula innatina, n'abaake n'ansaba ebyenyinyalwa bino, agati boogera bubi ebyenyinyalwa ebiki. Nam bwe kibeera nga ekitendo kiri ku muntu nga kimugwanidde, tekubeera kwogera bubi, wabula kiba kitendo kikyennyininnyini. Uliya nabbi yagamba bukuno fakallamani fi haula innatina, bali yao abasonga kabali bali yao nawe sabe jenye nyabuwa bino lataraktuhum lahu naliba kuteni mbamuwa tuigewo echo chenko nyeko ntini buwabira mkafiri ntini buwabira mkafiri uzayo uronji ibadallah bichobu ishtu kuchiriku mkafiri fakaifa bil muslim watiangi ya kuyisobu uronji musilamu watiangi ya kurongo siza musilamu ittakullah mutia Allah abadu abisi zowi kubannamwe abadu abisi zowi kubannamwe mutia Allah subhanahu ta'ala mutia Allah subhanahu ta'ala mumanyeti adhulmu dhulumatu yawma alqiyama ubuliaza amanya bizikiza kurunaku uruenko meriru omuntu atuka no kwerekereza omuntu asobola kuyisobulunji na kuyamba mathala ya kuwelela kitole tena school fees na kuwelela masha Allah na kuyisa imyaka angajijo nina amara umazokula aina abaki ngirije yisa mwindi kugwe kwiga umutima gwali icyayi no gatima nagi wodi yanyamba naye obusiram bugamati annufusu alkarima imitima eye kitibwa tejitta kuyamba kulimbu kubanga asobezza mukubanga atikati alinganga nedda nibwa bidanga kitufa iningirya kwiragide kayi ningirya koza atya kugamba iningirye isuzamo etanyuma ireta gwanide naye omutima gwe kitibwa gusigala gukubirizibwa okuma obulungi buli bwe yakolera bubango waluwa abantu boli nokugumikiriza nga bakuyisiza bwitola abantu ono yagwanira okubera ku front line mawo bogumikiriza akoze ubi naye okay butula abantu no obusiramu owo okulongosa bazadde baffe bwe batulongosiza nga tukyali bato nga tukyali bato tola abantu batuuka oluusi bazadde abamu ne bamu embeera z'obuli azamanya eri abaana baabwe ndio ndo busiramu bugamba nti tukakutanda nogati uff lwaki kubanga maarufu gye baakola esigala yiramura esigala eyina okukufuga warhamuhuma kama rabbayani sagira nakino bwe kitibwe kiri tolaba Allah bw'ayogera ku bafumbo abaava emabeganga bali bulungi ne batuuse batuuka sitaani ne babukala ne batuuka nga ne basowaga ne bakyankanda ne batuuka ne sawo y'okwawukana naye nga baava emabega eyo omukyala ali eyo ayina engeri gy'alongoseza obulamu n'omusajja engeri gy'alongoseza Allah kati wala tansawu alfadla bainakum temwerabira obulungi obwaliwo ebiseera byammwe ebyakulembera jjukira akaseera wali omwavu ng'omukyala omugumiikiriza nnyo gy'oli jjukira ekiseera omusajja ono bwe yatambuzanga ebigere asobola okufunira ebyokulya asobola okulabirira n'ebirala bingi ebifaanaganako bwe bityo nabwe kityo sitaani babukadde ebirowoozo bizze ku bulungi obw'emabega bisobole okubeera nga bikonfulinga reaction yo ku mbeera ye ama si kumutwala nga atalina kalungi konna keyali akoledde oba talina kalungi konna kewali omufunyeemu nabwe kityo eyo nsonga nkulu nnyo tugiyige mu kyafo kya nabbi yusufu alaihi salatu wassalaamu qaala ma'aadha allah gamba ti subhana allah mukama wange innahu rabbi ahsana mathwaya mukama wange yambisa bulungi awamu n'ekyo ng'afaana n'anganze amakulu omuddo ekikolo kuye kuyisibwa bubi ekyo nkisasule ntya innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun oyagala gwe mu nsonga eno Allah nyegere oyagala gwe mu nsonga ddala osubira nti nno ndisasulwa bulungi fyo yange egenda kubeera nnungi nga nkoze obulyazamunya bwe buti la ma'aadha allah nawe beera muwaabo ekyokuyiga ekyokubira ibadallah tetujja mu kifo kino bwe bweteeka bw'okukuuma omutima n'ogufuga n'ogunyigiriza nga omutima gwagala kutolokako gugwe mu mazambi jjukira omutima gwo guno yeggwe bw'otagukuuma gw'ogenda okubonaabona yeggwe omwoyo gwo yeggwe bw'otagukuuma gw'ogenda okubonaabona mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nabwe kityo gunyweze ogukuume inna nafsa la ammaratun bisu'i omutima guno gulagira bibi nabwe kityo gukuume wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa anil hawa oyo ategere gy'ayimirira mu maaso ga Allah naye kiika mu mutima gwe ati mutima gwange mwoyo gwange tunzikiriza wa nahana nafsa anil hawa n'otabeera nti omutima gwo kasita gubeera nga gujjudde obwetaavu eri ekintu imma maali oba bitiibwa oba bwagazi oba ekintu kyonna n'otabeera ng'omutima guno oguta kubanga bera muterenkevu nti embeera gye guliko si Allah embeera y'okubeera nti obulama gwakirira gwagala kugwa mu nsobi manya nti Allah si yaguletedde ekyo wabula agutadde mu mbeera eyo yoyo Allah gwe yagamba omanye nti mulabeo inna shaitaana lakum adu fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi assa'ir nabwekityo ibadallah okwekuuma mu kiseera nga obwonoonefu bukuteereddemu omutima gwetaaga nnyo okubugwamu okumanya nti ako kaseera ka kigezo kinene londako Allah oba olondeko omutima gwo abaluŋŋamu abalongoofu abanene mu maaso ga Allah beba balondako Allah subhanahu wa ta'ala nga nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam nabbi Yusufu yali mu kigezo kinene ali mu byengera by'amaanyi ali mukulabirirwa omukyalo ono kubanga amwagala nnyo nabwekityo amulabirira okufa obufi bw'abeera ng'aganya okwanukula kyaliko bingi ebisobola okubeera nga bikendeera wahakadha wahakadha n'ensonga endala mpitirivu naye awamu n'ekyo nabbi wa Allah subhanahu wataala Yusufu alaihi salatu wassalaamu yakola ekigambo ekinene bwe yanyweza omutima gwe n'amanya nti kino kikyamu tagenda kukigwamu wahakadha ensonga eyokusatu kwe kubeera nti nno oyina okusigala ng'onywedde otunudde eri Allah subhanahu wataala ne bw'obeera ng'otidde nti bw'otagwa mu mazambi ago bw'otagwa mu zambi eryo waliwo obulabe obuyinza okudda ku sayidiyo kubanga olw'okubeera nti wali bulabe jesu oyagala bwagazi kwenda naye waliwo n'okubeera nti nno obwagazi obwo obujjuvu bw'olina ate singa obuleka waliwo n'obulabe obugenda okukivaamu subhanallah nga ki ng'ekya nabbi Yusufu alaihi salatu wassalaamu tekikoma bukomi kubeera nti nno nsobi talina kugigwamu naye waliwo n'obulabe bwatya obusobola okudda gy'ali singa abaagaanye singa abaagaanye bwe buliwa kwe kubeera nti omukyalo ono ate essaawa yonna asobola okumwefuulira n'amuteekako olutalo ow'amaanyi n'omutawaana omunene era bwekito bwe kyali nga bujja okiraba mu maaso bwekito bwe kyali yawunzika nabbi Yusufu alaihi salatu wassalaamu ali mukomera n'amala emyaka olwakino tuyigewo kyawo tuyigewo nti munnange ne bw'obeeranga otya nti waliwo ekisobola waliwo ekisobola obuzibu oyinza okufuna ng'oganya okwanukula ensonga eyo kino tukyetaagamu mbeera nga mbeeraki abaana abawala obasiŋŋaana nga banoonya emirimu obanga balina emirimu gye bakola mwetaavu okamala obukamazi eri omulimu ogwo anti alabirira abaana be nga biva mulimu ogwo omulimu ogwo kwalabirira abaana be kwakola atya yatawaana nnyo oluusi okunoonya omulimu guno yagufunira mu bugubi yayite namukugulirira naye Allah la bwamugezesa mukamaawe amugamba nti tulina okubeera ffenna tulina okwegatta tulina okwenda tulina okubeera mu bwonoonefu omuwala yeetiira obviously nti singa ŋŋaana omulimu gwali nfa so nga ke kalimu kaalina yembeera gy'ali gigamba obulamu bwe kwe bwetoololedde n'abeera mu bunkenke obw'ekika ekya waggulu nkole ntya baseeka tobabuuza kibuuzo kyonna nti nkole ntya totawaana dda ku Yusufu alaihi salaatu wassalaamu ali mu bugwira gy'ali talina amumanyi ali mu maka ali omwo wanooka yeringa nga famire ye laba ekigezo kyalimu singa abaagaanya okwanukula mukyala agenda kumwefuulira naye Yusufu alaihi salatu wassalaamu yanywera n'amanya nti nno Allah subhanahu wataala bw'anaaba amugondedde n'agumiikiriza Allah tagenda kumulekerera nga bwe tujja okulaba mu maaso Allah subhanahu wataala yakolera Yusufu ebiyitirivu n'ensonga n'agiwa inna bwe yagamba nti nno wa anna allaha la yudiu ajira almuhsinin Allah tabuza mpeera y'abalongoosa temulowoolesanga bubi Allah eyo saawa yakulowoleza bulungi Allah ab'ebitiibwa abakkiriza abaami n'abakyala bwe mugezesebwanga n'embeera efaanako bweti mu mbeera zonna ez'enjawulo si tteeka nti byakwenda kwokka la mu mbeera zonna ez'enjawulo tagundi bw'oba tomusse munnange kyate munnange ndi musirikale ate munnange nnakola ntya ate munnange bagamba genda otemule gundi la sala amagezi gonna gafuluma mu kintu ekyo ng'omanyi bulungi nnyo inna allaha la yudiu ajira almuhsinin Allah tabuza mpeera y'abalongoosa Kitegeza ki, tosubira nti Allah agenda kuleka obugumiikiriza bw'okoze n'obuguma n'ebirala byonna mbu Allah akulekerere. Oba gubye ku mulimu, furuma ku mulimu ogwo ng'obwongo bwo bwonna bugamba nze simanyi, nze simanyi kiki kiddirira. Naye Allah wange gwendese ekintu kino ku lulwe yamanyi, yamanyi, nze simanyi, ne Allah wange amanyi. Otambule, tambula, obwongo direction gye bukuwa gy'oba okwata. Nabbi Musa alayhi salatu wasalam, Allah agamba falamma walamma tawajjaha tilqa'a madyan, bwe yakwata ekkubo nadda ku saidi ya madyan tamanyi biriyo, yagati qala asa rabbi an yahdiyani sawa assabil, omulezi wange yamanye engeri gy'agenda okunnuŋŋamyamu. N'atambula n'atuuka n'alaba abantu nga bali ku luzzi n'ayimirirawo okko, n'alaba aboola nga beetaaga kuyamba n'abayamba. Thumma tawalla ila dhilli, nadda mu kisikirizo ky'omuti neyebaka. Bwe yali agenda okugalamirawo yagamba rabbi, omulezi wange, inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir, ya Allah nze simanye embeera gye ndimu konna akalungi k'oba ontuusizzaako, ya Allah ndi mwetaavu gy'oli. Inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir, ndi mwetaavu akalungi konna ya Allah kondabide kantuuseeko, ne ndi mwetaavu gy'oli. Kye kyaddirira Allah fajaatuhu ihdahuma tamshi ala istihya, eno fau fajaatuhu ihdahuma yattaqiba makuru biyamari makuru Allah naye nukule fau ene kulagati okujja kwa muwala ono kwali kwanukula kwa dua ya Yusuf alayhi salatu wasalam, najja namgat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana, tata akuita jangu akusasule empeera yebyo byotukoledde nebiranga okwekwali yali entandikwa yokuona kwa nabi Musa alayhi salatu wasalam. Nabwe kitona ifuruma yo guma gumikiriza ngomanye Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kulekerera. Nabwe kitio wacha abenda okuma emirimo bali munsobi nnene, abatto okuma emirimo bali munsobi nnene, abalya riba bali munsobi nnene. Omuntu alina okubeera nga habasa omutima gwe, akume omutima gwe okubeera nti notegugwa mukunyiza Allah subhanahu wa ta'ala, hatta nebwe kibeera nga kiine gino gyekiyiza okumukosaamu amanye nti nno Allah subhanahu oluvannyuma lw'okukosebwa okwo agenda kufuna obulungi bungi. Era ddala kituufu ekyafo ekyo tukigamu ensonga enkulu, naye nkulu nnyo tugiwulirize, nti kituufu oluvannyuma lw'okwerekereza abantu ne bagati nti kaluli musiru, nebwe oli musiru ogenda kubonaabona, ogenda kuyingira bugundi, ogenda kulona. Ye kituufu osobola okubonaabonako, kituufu osobola okubonaabonako, naye bamumativu nti mu maaso awo waliwo obufulumiro. Era nagakai twamugamba gumiiki kasobera ngekyowakireka ddala nga Allah litakyagala, manya nti Allah ali naawe akulaba, akulaba bwojja ntaina mulala enagwe atunulidde okujjako ggwe, akulaba mundaba bwojja ntaina mulala enagwe atunulidde okujjako ggwe. Ekyo beera nga evo kirina, beera ne yakini mu Allah, beera n'okulowoleza obulungi Allah, beera n'okulowoleza obulungi Allah. Tukiyiga kino tukifunamu ki, nti nabbi Yusufu kituufu bwe yagaana okwanukula omukyalo ono waliwo obuzibu bwamutuukako, tebwatwala na myezi, bwatwala na myaka. Falabitha fi sijin bidu asini, nga tugenda okulaba mu maaso. Naye Allah yabuze empeera ye, la ku nkomerero al aqiba lil muttaqin. Yusufu yawunzika ali mu mbeera fenna gye tugenda okulaba biidhinillahi tabaraka wa taala. Era mu ngeri yemu tuyiga wano nti nno si kya magezi, si kubala kulungi okusanyusa omutima eddakiika kkumi n'osanyusa omutima gwo eddakiika abiri n'otowolola maadha, n'otowolola ekiziiro kya shahwa ky'obwagazi kikubadde kikuli muti okwokyerera okujjudde mu mutima, n'obeera nga okutaddeko ekiwero ekinyogoga n'okunyogoza okwokyerera okwo ne haramu, naye ate n'ogwa mu mitawaana egy'obuwangaazi, n'ogwa mu mitawaana egy'obuwangaazi, n'ogenda mu muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala, n'ofuna obunkenke mu ntaana oba okubonerezebwa, n'ojja mu bbaliro ng'oli ku bunkenke, n'oyita ku siraata ng'oli ku bunkenke, sinakiri n'ogwa mu muliro olw'ezzambi eryo. La, si kubala kulungi. Okubala okulungi kwe kuliwa kye kino Allah kyatugamba, wal akhira khayrun wa abqa, so si bana bakola obulamu bw'ensi n'obukulembeza ku bulamu bw'akhira. bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa obulamu bwensibwe mwagala kusanyusa mitima gyammwe so nga akhira yennungi ate yokusigalawo nobeeranga omuntu akuttidde omukwano gwo ne Allah subhanahu wa ta'ala mukendeevu nnyo atadde omuziziko munene nnyo ku balungi abamusinga emirundi enkumi n'enkumi Allah byakuteekerateekera mu jjana mubaami oba abakyala mubaami oba abakyala byateekerateekera abakkiriza mu jjana abakkiriza abakyala bagenda kufuna abasajja abalungi kaalaala abali mu jjana ya Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika abakkiriza abasajja bagenda kufuna abakyala abalungi kaalaala mujjana ya Allah subhanahu wa ta'ala abakyala baluuza obabbo tibagenda kubeera mujjana nagalega tebalina baami ekyo bakitegeera bubi balina ya abasajja abasufu obulungi abasufu obulungi era omukyala yenna ali ku dduniya kuno atya Allah akimanye yaqiinan nti agenda kubeera wa waggulu ku bahurul ain bali abakyala abali mujjana Allah baatenda omukyala w'oku dduniya agenda kubeera wa waggulu kubo mu bintu bingi mu bulungi mu bitiibwa nebintu byonna kubanga bali mpeera so atono mukyala agatta ebintu bibiri mpeera agenda kubeera mukyala mulungi nga mukyala wa mwami mujjana amakulu Allah amulungi anamuteeka ku levu y'ejjana esufu ya waggulu ate nga kuyegasseko n'ekitende ekyokubiri ngira mu ngeri y'emu yekenyenyini ali mu kusasulwa nabwe kito njawulo nnene nnyo wakati w'abakyala abava ku dduniya nga bakkiriza ne bayingira ejjana ne bahurul ain abasinganu bamujjana ekyo mukyala atekeddwa okukimanya Ibnul Jawzi rahimahullah alina ebigambo ebirungi ennyo ku nsonga eno abakyala abangi gye balowooleza obubi ne balowooza nti nno abasajja balina abakyala mu jjana nabwe kityo bo bagenda kubeera eyo nga bali la nabwe kityo tubeerenga tukulembeza akhira nga Allah subhanahu yatugamba kalla bal tuhibbuna al ajila wa tadharuna al akhira nedda temukulembeza kana akaggwawo dakika 10 nga ho omuntu akutte mu kumutwe ya rabbi anonya songa jayo noleddeke ensimbi n'obudde n'ebiseera n'okutetenkanya ne yevuma nenga mazojigwa nga singa Allah tamusasa nakola tauba ebeera mazokubeera nga ajonona nabwe kyo barakallahu feekum tubeeranga neyo nsonga tujitegeera ensonga gy'ensembi ayo wano bannange kwe kubeera nti nno abantu abatya Allah subhanahu wa ta'ala bekuza balina kiburu eyekitiibwa Allah jayagala nga kiburu eyo ya ifa ya nsa omusajja tabeerawo ku kitundu nti kubanga muvubuka mulungi nyali ku kitundu nalowooza nti nno omulimu gwe inabeera nga yenyumiriza kubeera nti nno fitina eri abakyala abali ku kitundu la yenyumiriza mu kutya Allah mu bulungi bwe bwalina yenyumiriza mukutya Allah mu bulungi bwalina akimanyi nti bwayagala gundi amwendako bwayagala gundi amwendako ne abane kiburu mu mutima nti nze seegatta na mukyala gwesaawoowa seegatta na mukyala so si kweyambisa bulungi bwe kufuuka sitaani ku kitundu abadan wakadhalika abaana abawala abalowooza nti kuba mulungi nnyo neyenyumiriza mu kubeera fitina ku kitundu n'atambulanga yeetegaatega n'atambulanga engalo bwazirebesa ziringanga zibakwasako n'amasande saliri mu magumba n'abitambulanga bwe yeenuunanuuna n'atambulanga bwe yeetega n'atambulanga bwe yekankanyakankanya n'ayogeranga ayo nenna bw'awundawunda amaloboozi n'abeeranga bwe waayita ayagala okubeera oluusa naye baba mulabye akola ebyo nna byabonoonefu abalina emyoyo emitono egitategeera imaani nakitiibwa kya imaani emyoyo egitategeera imaani nakitiibwa kya imaani amma abarongofu tuyiga ku nabbi Yusufu alaihi salatu wassalaamu nti ekyokubeera omulungi tekikufuula muddu wakwejajamya kubeerawo nga maadha oli fitina ku kitundu obeere sitaani ey'abantu imma oli musajja oba oli muwala obeere musajja obeere muwala beeranga igwe olina kiburu mu mutima teryankwatako okujja kampooye teryankwatako okujja kampooye naamu nyina akazigo kalungi simanyi n'obunya ku matama simanya kala yange efaanana bweti simanya eriiso ligweno neriddamu nerigweno simanya ntunula ng'atayagala simanya nkola ebyo byonna ebifaanaganako bwe bityo omwana omuwala ow'ekitiibwa y'oyo omwana awulira nti teryalina kunkoonako wadde okunsemberera okujja kampooye oyo ye w'ekitiibwa oyo ye munene mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ekyo nno tukiyiga ku nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam teyeyambisa bulungi bwe kwejajanya wabula yaweyambisa mu kulongoosa n'okkuuma wakati we ne Allah subhanahu wa ta'ala era mu ngeri y'emu kye twongera okuyigawo wano kwe kubeera nti nno waliwo abantu aboonoonefu abeekuumira mu mbeera eza fitina era osiŋŋana omuntu ayogera n'olulimi lwe agamba atya Subhanallah ze chewu nyisa bakwano bange bonna abasinga obungi balenzi ze bakwano bange bonna abasinga obungi bawala ebyo ebigambo tebiva okujja ku mitima emyonoonefu emitima emyonoonefu omwana omuwala kize kitya okuba nti bakwano abasinga obungi balenzi obwo bwonoonefu oba bakwenda kuba tebakwendaako obwo bwonoonefu abaana abawala abakyala abakkiriza bakwano baabwe bye basinga okuwangaala nabo babeera bakyala bannaabwe tebabeera nabasajja okuggyako mu bwetaavu mu mbeera enkomeke mu mbeera enkomeke mu mbeera enkomeke nga tebalina kyakkola okuggyako kubeera nabo mu mbeera enkomeke tusuubula naye tusoma naye tukola n'embeera endala efaanaga enkomeke ate era ne bwe mbeera mulina community nga yeegasse naawe erimu abasajja n'abakyala ng'omuntu agezeseddwa nayo ateekeddwa okubeera nti afuba nnyo okukuuma ensalo za Allah n'abeera nga eva akabinja ke bakwano be bawala banne kadhalika omusajja si kyabbeeyi si kyakwenyumirizaamu bwonoonefu bwennyini okubeera nti bakwano be b'osinga obungi bakazi kaifa oli musajja kijja kitya okuba nti bakwano bakazi kijja kitya obwo bwonoonefu ibadallah nabwekityo barakallahu fiikum tubeerenga tumanya nti nno omukkiriza teyeeteeka mu mbeera ya fitina efaananako bwetyo kaduuze tulina ebyokuyiga bituyizeewo wano bitumalira biiznillahi tabaraka wa taala tugenda kutandikira waliwo ennyininyini we twakomye walakad hammat bihi wa hamma biha laula anra'a burhana rabbi mazima omukyala yagala yusufu olwagala olwa waggulu ennyo ne yusufu mutima gwe nagwo ne gutambula mu ekyo omukyala kye yakola laula anra'a burhana rabbi ku kifo ekyo kyennyini nyini ku laula anra'a burhana rabbi awo wennyini nyini wetugenda okubeera nga tutandikira mu musomo gwaffe oguddako wafakallahu aljamia lima yuhibuhu wayaruda walhamdulillahi rabbil alamin.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.